Yamde sapo enai dum finito nyame yamde sapo etati do RFI fulfulde
Rama Diallo
fini to Niger hande alarbare de nati de la mode leydi ndi to nyame fini ana faddano subaka law kibaruji yoga kumpiti mutere kunu halfinangu lamu kamono ko wontafa hande e muhollude metemu ben kandal hollanoma ana joki ka dalili yita katafon lamido leydi ndi kambe koreji mudum andinama ana gon e jam ko faminta en do joni joni Amadou Barouba en keban famu majum wodi do en jokondiran en tondirado men to nyame Amina Diouf tawnaado en joni joni e de no kuje do Senegal kasara la wol wadi maybe ko buri no gaw hande subaka to Genesar wuro wonugo to Louga la wol Saint Louis barmube ana gada chapan jo yode dranibe de nagu ana en no kuje haybude masiba o en kumpitoto wodi do jantoje meden jokondiral hakunde Russie e Afrique en galtan e lawi didi do leydi naftoto hibude dadi mudum do runde Afrika on calmina Bismillah modon e kibaruji di do RFI fulfulde jawanen Niger ton en kulolo fini hande subaka o lawol faade lamode leydi ndi to nyame fini no ana fadda wakati je seeda hande subaka o faade magol e akitede na bien fadde lawol gon e udditede ko sabi o do alhali kibaruji di ana jibi tafon faiso tawi yahwa takam fuditi e ndeno kure ana wodi kibaruji nanira di yoga e fendibe lamu hollobe ko hono daranibe haybu denagu lamu gonde hollude metemu ben Amadou Barouba misalminima
misalmitima Mamadou Diallo
e ndudo kibaru ko pamuden tan Mohamed Bazoum kambe koreji mudum anagon e jam
ko nonde Rama Diallo pamen de o al hali wadi hubere lamu namien galle lamorde Niger winduno e kontal Twitter mabbe ngam wiide horejo leedi di Mohamed Bazoum e besmumum no e jam waktu goto cagal dum be momti de windande e dow Twitter di lawi e faddano ko la subaka hande nogasi jeegom lewru ndu gonden hakkunde yamde joy silmaaji chapantati fewde yamde jeedidi silmaaji chapantati wakati Niger ko mobilaji blende e barasiji police wadano e yeso galle lamorde ne ko sabi dum anda katafon ko labi ko rama o hebaka e mum yoge kabruji kolli jagordo halfinado fiya kuji ndera leydi ndi no nanga gila subaka o wada e nokure nde wadda galle lamorde nde kabruji goddi no kolla sababu o ko yoga e konu kobe halfinabe denago hore jo leydi ndi kollata te mabbe e jewte fuddama e wal e o saha hakkunde be hollobe metti mumen e horejo leedi ndi Mohamed Bazoum kono ala ko lati hen tafon e biol agence France Presse no wayno Mohamed Bazoum ko kono kobe no wiye garde republique nangi mo AFB wi kadi kono leedi ndi jonni happu be kono kobe renobe lamdo nde be accitata horejo leedi ndi e biol goto e député be lamngu yottagol e godde e gollirde galle lamordo ko ko hadano Nigeria leedi ardindi e CDAO e o wakati holli wonde be jabata walla be saloto kala e bore waylugo lamugo tonto Niger
Amadou Barouba jarama di kibaruji ana kumpini du koreji Niger jati ko labi heba katafon o ka en jokodiran joni joni do Amina Diofo nultondirado men tawanaado en joni hende lamode nyame o sifanto en o hono ko yi nukuto tawa Amina Diofo tiagande calmimima ko takida e fande hende to lamode tawada joni
non wadi rama joni dara lamor gonya mai halaji ko laba ko ummi ta hakkiloji himbe no kali dum sabi min burti min piloy do labi mawdidi dogginobe otoji no doggina otoji mabbe awjobe mobiliji no awja mobiliji mabbe wonde e mabbe no ditto fa har nokku gollirde horejo leydi Demba Zou Mohammeda damal sudu lamurgu ko non ko jogoto o wi min kan kala niddo rewowo de darte kedum kade ni de kewama to television e radio gindi Niger ni programme mabbe waylitaka amma konun ko e gaddama no gardi de sudu television o
jofo hande subaka wi'anoma dambugal do no natugo lamode Niger ana faddano dum ittoken jonin wakati mo gonden
a wakati mo gonden ni fu no witto no wada golleji mudum no nata no yidiri amma ni nokkure ko nattaki on woni nokkuto jeydi yankobe ko tawa dara gollo nobe horejo leddi din ko wite cellule communication on ni non subaka on kay ni hadama mi witto mi yotto don en
ajarama Amina Diouf
RFI Richard Tom e do chapan e jenay e nay e tobere tati
tondu goneten de bangi Senegal de le sunare tawti sunare kenga mayo hande kasara lawol sabo ken yimbe wadube noga e yode yonkiji mudum be du wadi to luga to lawon Saint Louis to rew leydi ndi mbien joni hono bus juhurno do matam hippi ma fandin duko kam woni ko hawri e kasara lawol o ko sabi be maybe kumpito den do tawdete e Boliba misal minima Boliba
misal miti marama
Boli ko o sabi o masiba ko won kibaron gonden e majju
eyo rama e kabri kepden accident o wadi ko e sang nyamdi jeetati e on saha non no tabarno seeda andinaamu non so fer o wonno ko e rentadi auto goddo hotelli e lawol e wiidi pompier goto non accident o wadi ko e wuro no wiye ngen sar wonga e diwal luga rew Senegal o biidi hen non e o saha ko no gasi didi mai hen chapanju didi wabbe kebi hen barmande bis onon umri ko futa e wuro no wiye juude jabi wonga e fande podor diwal Saint Louis ha jonnon ko e bangé rew Senegal anditinam non gagni be bendinama to soudou safrido Amadou Sahir Mbaye wonga e der luga be mbadi erang non fewde mboli kala battido sarende no arata hokude iyam andinde Rama Diallo horejo Senegal Macky Sall holiti sunari mum o accident o nelti duwa mako fewde esnguli di ha joni rama ko fate di accident ji hononi wadino kadi e lawol luga gila sapo jeegom leurgo biiru hitani de teskonom hen maybe sapo jeenay e nogas nay wabbe hebbe hen barmande
a jerama Boliba do Senegal do hande timmi nyalade tati mutere de boylobe bisiji gondi holude mette mabbe e rafi hinede e golle mabbe be kolli sobe keda kato gollinobe be mabbe njukkitonde do fanden mutere wodi du njento Mali ton en ko yata civil en sapo njoyo barmi goto mai e hippande wadunde to wurongo enta wuro wetengo kwaru kwakuru dum woto serkel ajene diwal mofti dum wadi futuro hanki dum do en du ana atawe wakati de fanden be kununkobe bien be kuliankobe kipino odaka kununkobe do fendi goddo wuro ko waddi o do masiba e kibaruji di njokkito den ta kalen hande ko jokkito to fajoni gal gondal na gulidal hakuni risi e afrika do en fadde nyalande jonnede e finude noga e jedde noga e jetati kawran ana tawi hakunde de leedi risi e afrika fadene non ko wadi fajoni risi ana hebi sembe do afrika dile lay wono ko mi jokki nyibade e runde afrika kedo den jantore Abdoulaye Diallo
Risi no tawai windere den leede burde waawde jonnirde kabaruji kamajaji rendo dialda e gonga e der Afrika dun no tawa e peje ardibe rusnabe ngam sembinde darnde mabbe e der dugal ngal e yeru wano Cameroon e Centrafrique be auditi e den leede radodi e jaindeji e pehgo e kadi de rusnabe ben lelnata e der Afrika wallude societeji leedi ndi wala di ona lamu yankoje ngam be wawa gollude e der yoga e leedele Afrika ko buri kon ko entreprise ji gollidaidi e horejo de leede Afrika harale ko ardibe rusnabe honibe e wallitare wano societe dadibe Wagner e der Mali ha Centrafrique don do be woni e gollidude e lamu ngun non e onde be wattite to bangi jokkondiral dande Wagner to bangi kisal e nawtorade kangi e ogirde ko buri kon to libi dande mabbe den no darji tiagal de kon Wagner en darani no haniri e hitande ujunaji de sapo e jenay no haniri e hitande ujunaji de sapo e jenay kam jo inde ka hore lamu Khalifa Haftar dum ko sibebe be walli hettoy lamu ngun ko no mabbe kambe Rusi dako eden leide
lamido leydi Rusi kanyum wadi kongi yoga hande ko yalti e kibaruji hollude tan imo sarmina do wono horebe leydi Afrika hebobe tawede e de do jonde hollude tan leydi mako ana wonta joni muide sembintinde hono gollidan hakunde leydi don leydi Afrika e de fandendu leydi Rusi bangal bantare de do leydi e filade no wada du de ittade hono e chatele fagudude de gondi wadi du e kibaruji di kirabe hande hibbi hitande wura chek berte do no golidijo amen do RFI mandenka RFI fulfulde anami jo hande ana addu ano koliji mako alla fiinu bani mako kedo den kongi dum on ko timinta kibaruji
chek berte
au danse kalanso sera ko jemukan kenekan anga fulibe au bella jeni au munube kan an lamini wati la so kono furu kono walma barudaw yirela sa au nitche au kadana au kan lamelina akambe